mambo ya level 6 hospital ni mradi mkubwa sana ambao sisi kama county government hatuna ile capacity ya kufanikisha mradi huo. Kwa hivyo wale ambao vibaraka ambao wanapiga makelele ati oh governor mbona unashirikiana na rais, I want to tell you, you are not going to stop development kutoka kwa national government kwa watu wa Kakamega. Tumekubaliana pale, sisi tutaendelea kushirikiana na serikali kuu ili baada ya miaka 5 muweze kuona maendeleo.